Horejo leydi Amerik chapande nayi e jeedidabo fokkintini laamu makko e nder duuɓi nayi ngaroji ɗi. Donald Trump ardoto leydi ɓurndi e mawnude e adunaaru e bangeji faggudu e larme daande fulɓe no anniyi taskade eɓɓoje o gorko mo duuɓi chapanɗe jeeɗiɗi e jeetati. Wuren Donald Trump tongali fokkintingol e eɓɓoje ma mbi'en agenda makko o. Gila nyallal go'aɓal makko ngal ka laamu fa hewti hande o sifi dekereji kewɗi no tawa e majji yaltugol Ameriki e mojobere aduna yankore daraninde cellal jama no wi'e OMS e darnugol kala balle Ameriki e leyɗe janane. Ko fati e nde toɓɓere sakkitinde mi yewtidi e Abdourahmane Barry dawroyankejo joɗiɗo Abidjan kañum e Dr Mahdi Aboubacar Abba ardiɗo département gandal dawro kaduɗal mawgal Modibo Adama mo Yola ɗum ko lesdi Nigeria. Ɓe okki en e ndiyanɗe maɓɓe e mum ko ka téléphone mi yewtidi e maɓɓe goto goto.
No andi nde ɓoore ɗon ko nde arwe makko fii e to waɗu wano Biden waɗiri no andi Amérique ɗi duuɓi ɗo ɓe dépensi piiji buy ara kanko Trump ko faala koye ɓe artu taw o wii kon hara ko hoore maɓɓe taw ɓe nafata si ɓe nafa ooreigomi tanjini no mi sikkaw taƴay fop haray ko taƴiri ɗo o fii yo ndaaru tigi tigi on ko honnu e mum waata continuede onaa ko leyde on ɗe ɓe waawata wallitaade haray ko miijitagol fii ɗum non.
Dekere on no wi'i ko balɗe capanɗe jeenayi haa gouvernement Trump on yurnito annda holno jawle ɗe wona e gollitireede. Joni keɗoɗen Docteur Mahdi Aboubacar ardiɗo département gandal dawro ka duɗal mawgal Modibo Adama ɗum ko e nder Yola lesdi Nigeria.
Ayi haala wigo darnan vallinde ɓe hokkata duniyaru bo lallay ɗo bo Trump heɓan miskila sosai ha duniyaru ɗuɗɗum. Nane ma America Allah waɗi leddi marndi jawdi marndi bo ɓernde vallugo, amma kanko Trump yoto o holli o darnan vallinde gabaɗe je nyalɗe go'o ha nyalɗe casa'in. To number one illa ɗoɗo ni America be hore mum ndi loran ɓawa duniya, ngam bo America ɗo mari sembe ha duniya na dalila ko ɗume. Dalila valline ndi hokkata lesɗe duniyaru on waɗi ɓe ɗo yiɗi ndi dalila jawdi mari ɓe jaɓata, ngam kala mo a sahata pat a ikan mo. America ɗo ika lesɗe ɗuɗɗum ha duniyaru ngam bo ɓe ɗo valla. To a wari ha unge United Nation ɗo ni America on mari sembe ha totton. Kwaɗi America mari sembe totton wala ko ɗume sina, ngam America kayri leddi fere mari ɓuri hokkugo United Nation jawdi ɗuɗɗum je valla duniyaru. Nonnon bo ndi ɗo valla bana mi vima ha arande duniyaji ɗuɗɗum America ɗo saha jawdi ɓe vallitira ha nyaundigu asibitiji maɓɓe be gese maɓɓe be kujeji ɗuɗɗum. Ngam man to America darni ɗo international relation wato harka America ha duniya gabaɗaya loran ɓawo. Sobiraɓe leddi America ɗuɗɗum accan America, ngam bo sobiragu ɗo ɗo jongiti on be jawdi ndi sahata. To America waɗi bannin to lesɗe man hosi bo yotta irin lesɗe China ko kuma Russia, a hefti lesɗe ɗo kamɓe on bananta rivals America ha duniyaru siyasa. Ngam man to America maɓɓiti lawol seɗɗa je viyata vallata lesɗe fere kamɓe bo ɓe viya vallan lesɗe man ni. To ngam man lesɗe to ɗo sobirago maɓɓe umman diga be America hota ko be China ko hota les Russia. To ayi jotta o wi nyalɗe casa'in caɗɗum ma ɓawa nyalɗe casa'in ɗo loro o ɓamta, ngam bo to o laari nyalɗe casa'in ɗo woodi jawdi ɓeddi ha lesi maako be nanta les o wawan o metata hokkugo ma vallinde mai gabaɗaya. Waddinan America bo illa ha siyasa duniya gabaɗaya kuma wiyata international diplomacy.
Abdourahmane Barry okiyen mbi'olma e on alhaali influence ma mbi'en ustagol daraja Amérique.
Pasque wandi leydi kay so a wiyama ko a leydi jogindi doole haray ɗo wodi ko ɓe wiyata ko zone d' influence. On zone d' influence ma ɗo a wawatamo accitire ɓeni sa accitimo woni leyde goo maɓe doole aray noon to ma woni Chine woni Russie woni Turquie woni Inde woni leyde buy joni no mari doole na kamɓe Amérique fo woni marɓe doole. Donc si ɓe acciti kadi wowi fewjude ton woɓɓe go aray lontoɓe ɗon.
So en daari ka mediaji rendo ma e yewtereji ko yimɓe woni e feƴƴinde ɗuuɗuɓe no inna no gasa ka ɗum ɗo ɓurta andinde ardiɓe Afrique wondema hana ka ɓe hoolora jawle janane e mana yo ɓe maɓɓi tan hoore maɓɓe ko ɗum woni eɓɓoje ngam okkugol leyɗe maɓɓe polgal. Ko honno ƴettirɗa ngol konngol?
Non, ɗum ɗon ko ɗum ko noon lamɓe Afrique doit famide ɓe faamu aduna ma on e doole maɗen ko an duwaɗe jogade ta sabbor goɗɗo ballal Afrique lamɓe ɓe no doit faamude na goɗɗo iwata nokku go daro datto fi wiya o wasle o développe Afrique et o développement ɗum wallata leydi ndaare depuis 1960 tuɗe aide au développement kono ɗum nafi en tigi tigi sina waɗugol jama o e nder ittede luttina jama o e nder ñamandeji ɗi a wawata yoɓude ɓiɓɓe ma a wawata yoɓude. Mi tanjini Donald Trump so ari Afrique no doit lamɓe ɓe no doit ndarude tarika Donald Trump holno o sotori o sattede o laamu ɓe andita kamɓe kayi koɓe lamɗinira ko fi tigi tigi o yoɓe golli golle lamɗinirae ɓe teko wigol ɓe sabboray kaarije yo fewjamde ma leydi yo ar wallitoɓe wonande gandal wonande ɗaɓere kaaris wonande sécurité wonande défense ɗum wawa wonde ɗumo jama o yalte ni.
Docteur Mahdi Aboubacar, Nigeria no tawa e leyɗe ɗe Amérique ɓurata okkude ballal e nder adunaru hitande 2023 ko ɓuri milliard goto dollar hitande ƴaɓɓinde nde ɗum woni 2024 ko heede millionnaji temeɗɗe jeetati. Okki en ji'ande ma e ngal lamdal ko fewti Nigeria.
Kala nduɓu fu wato Nigeria ɗo mari alaƙa be Amerika boɗɗum masin ko Allah jo'ini leddi Nigeria diga ɓe kafindi 1960 wargo hande Amerika ɗon nder leddi je latti yotta sobiragu be Nigeria masin. To wodi a heɓi matsala ni nyalɗe seɗɗa ɓe heɓata jamanu soja en ngam man jonde jam be Amerika ɗo bo ɗo hokka Nigeria njawdi ɗuɗɗum. Nigeria ɗo heɓa vallitira ha ko shafi harka jinya asibitiji. Asibiti ɗo ɓe ɗo wadda lekkiji be nanta vallinde njawdi mahugo be nanta waddugo lekki be kare kuɗe alese asibiti Nigeria ɗuɗɗum. Ɓeɗo wara bo vallita ha nyaundigo hala family planning. Ɓeɗo wara vallita bo ha hala nyaundigo HIV/AIDS.
Woɓɓe no noddira ɗum nyawu sida.
Ɗo pat Amerika ɗo wadda njawdi ɗuɗɗum ha lesdi Nigeria vallata hedi nyaundigo ɗo. Nonnon bo ha crisis, humanitarian crisis, to wodi ha fitinaji waɗi ha nder lesdi Nigeria, cede Amerika ɗuɗɗum ɗo wara vallitira ha United States Aid Development. Ɓeɗo vallita bo ha agriculture. Amerika ɗo yerɓa njawdi ɗuɗɗum, ɓeɗo soda kare vallinde je gese ko shafi audi be kare aweji be kare remugo ngesa gaba ɗaya ngam heɓa hoitana ɓikkoye Nigeria. Nenden ɓeɗo valla bo hedi makarantaji,
ɗum woni cuuɗi jangirɗi
maɓiyenlekkulali diga primary yahugo secondary. Ɗoɗon jawdi ɗuɗɗum ɗo wara vallitira heɓa ɓikko heɓa jangirde je latti dole ɓe viyata compulsory education ɗo. To ɗoɗoɗo pat to dari Nigeria nana ɗum ha ɓandu mum masin.
E arma ɗen balle dari aɗa tamƴini ka Nigeria fewta e leyɗe goɗɗe e juɓɓodire goɗɗe.
To Amerika darni cahuɗo Nigeria dole mum waɗa canja ra'ayi mum ɗaɓita vallinde ha feere. To Nigeria yana ɗaɓutugo vallinde ha feere bo ngam man lallai jahargal maɓɓe be Amerika vonnan. So gaba ɗaya ko Trump taskata waɗugo ɗo ɗum velata lesɗe Afrika be lesɗe Asia, wato lesɗe lori ɓawo ha duniyaru gaba ɗaya nana heɓata yiɗa manata haaje dokaji kanko shugaban ƙasa Amerika kesum waddi ɗo. Ngam man lesɗe ɗuɗɗum ha Afrika heɓan matsala be maako, nonnon bo lesɗe ɗuɗɗum ha lesɗe Asia.
Ko ɗo wonuɗen e darnude yewtere nde, mi weltaniki Abdourahmane Barry dawroyankejo jooɗiɗo Abidjan e kanko Docteur Mahdi Aboubacar Abba gila yola leydi Nigeria.